Saku seme ukuta biangwa, saku liye ukuambiangwa. Saku seme ukuta biangwa, saku liye ukuambiangwa. Asla mesho, 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 asla mesho. Watu wangu kuna mbulwe, Team Ruto tunaingia ndani kulwe. Shika kura zimering, ni time yetu imefika Asla Nation. Watu wangu kuna mbulwe, Team Ruto tunaingia ndani kulwe. Shika kura zimering, William Ruto wakilisha Asla Nation. Asla Nation round D, tunajua Ruto 22 tosha Kura yako sauti yako, Makinika changamka wakilisha Anatambua vijana, mama mboga wachukuzi na makanga Uchanga ganji kanisani, naomboleza na wajane kwa matanga Saku seme ukuta piangwa, saku liye ukuambiangwa. Saku seme ukuta piangwa, saku liye ukuambiangwa. Asla mesho, 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 asla mesho. Watu wangu kuna mbulwe, Team Ruto tunaingia ndani kulwe. Shika kura zimering, ni time yetu imefika Asla Nation. Watu wangu kuna mbulwe, Team Ruto tunaingia ndani kulwe. Shika kura zimering, William Ruto wakilisha Asla Nation. Anempa vijana na miradi ya kiempa wa community. You support gender equality na different people with disability. Ruto, he believes in empowerment. Sika wengine wanapiga nyanga power. Here Hustlers matter. Loka ndre wanexplode chapa na maklawa. Saku seme ukuta piangwa, saku liye ukuambiangwa. Saku seme ukuta piangwa, saku liye ukuambiangwa. Asla mesho, 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 asla mesho. Watu wangu kuna mbulwe, Team Ruto tunaingia ndani kulwe. Shika kura zimering, ni time yetu imefika Asla Nation. Watu wangu kuna mbulwe, Team Ruto tunaingia ndani kulwe. Shika kura zimering, William Ruto wakilisha Asla Nation. And this the most reason, Aslas, we are behind Ruto. Don't know, cause he is so humble. Down to earth, man, him too reliable. Down to earth, anakuanga sober mind. Intelligent, man, him same mtana shati. Nani God fearing, ekime ya Mungu mandame kila wakati. Saku seme ukuta piangwa, saku liye ukuambiangwa. Saku seme ukuta piangwa, saku liye ukuambiangwa. Asla mesho, 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 asla mesho. Watu wangu kuna mbulwe, Team Ruto tunaingia ndani kulwe. Shika kura zimering, ni time yetu imefika Asla Nation. Watu wangu kuna mbulwe, Team Ruto tunaingia ndani kulwe. Shika kura zimering, William Ruto wakilisha Asla Nation.
Yeah, mad respect to Asla himself, Nimrod Mbai, Victor Monyaka, Kawaya Movango Movangoni. Without forgetting Joson Motama Bana, you get to